bakunzi b'Ijwi ry'Amerika, ndabasuhuje aho muri hose. Muri kumwe nanjye Etienne Karekezi hano i Washington. Ikiganiro Murisanga uyu munsi kirakomereza kuri kudeta yabaye mu Rwanda, yakuye ko Repubulika ya mbere yisimbuza iya kabiri. Tugeze ku gice cya gatanu, tugerageza gusobanuza neza ibyabaye amayobera ku mateka y'u Rwanda. Ibyo birimo kudeta nyirizina, ibyayikurikiye, abayigizemo uruhare, n'aho bamwe mu banyapolitiki bazitiki. Ese ibyo byose biba uwari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana yarabizi? Icyo tugamije mu biganiro byose tubagezaho byagiye bifata isura yindi uko bikurikirana, ni ukubagezaho amateka atagoretse. Burya amateka agoretse arateranya, ntiyubaka, ntiyunga Abanyarwanda n'igihugu cyabo. Dutekereza ko n'uwaba gikomeza kugoreka amateka abigambiriye, turavuga muri iki gihe tugezemo, arubakira ku musenyi, ntacyo afashaho Abanyarwanda, kuko kera kabaye abariraye bazaribana. Ibi tubagezaho n'intangiriro, ariko kandi tunabashimira mwese aho muri, icyizere mutugirira n'inkunga y'ibitekerezo mudutera umunsi ku wundi. Nanone nsabe umunyamakuru wacu Minisitiri Nshimiyimana akomeze abagezaho ikiganiro kuri kudeta.
Urakoze cyane Etienne Karekezi, mbahaye ikaze mwese aho muri hose muteze amatwi Ijwi ry'Amerika kuri Facebook, kuri YouTube no kuri internet kuri wa eshatu akadomo radio yacu VOA akadomo.com. Iki ni ikiganiro muri isanga. Mu kiganiro twateguriye kuri mugoroba murumva ubuhamya bw'umuntu wafunzwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi n'itatu akarokoka. Turabaha amazina ya bamwe mu bishwe, atubwire gereza bari bafungiyemo.
Ndavuga Bizimana wari kapiteni, Miss Deborah Jeunesse ari kure eri wari sekereteri jenerali muri perezidansi, hari na Kitwa Godefroid wari shefu wa sekereteri muri perezidansi.
Muriyumvira kandi uko bamwe muri bo bishwe.
Simbagare aza kuzana afite inyundo, yahereye kuri Bizimana akubita inyundo, akubita inyundo akajya kuri Munyaneza ngira ngo no kuri Kanani.
Uyu Kanani Aminadabu yishwe mu gihe muri gereza ya Ruhengeri isanzwe hari hafungiye umugore we n'umwana we.
Igihe kimwe Habyarimana yaje gusura gereza ya Ruhengeri, aje gusura gereza ya Ruhengeri nyine arasura umugabo we.
Umuhungu wa Kanani Aminadabu tumva muri iki kiganiro, umwe mu bakozi b'ibiro by'igihugu bishinzwe iperereza yatubwiye uko umwe mu bategetsi bakuru bo muri leta yari imaze guhirikwa eri ntari kure yafashwe. Umwana wa Colonel Theoneste Lizinde atekereza iki ku bivugwa ku mubyeyi we?
Ibyo bavuga usanga bashaka gukomeza guhisha ukuri no gushaka kureba uwo babigerekaho.
Ese yitwaga Hodalia Lip amusiga afite umwaka umwe, ubu ni umugabo w'igikwerere.
Ajya gupfa yapfuye azi ko ubwo bwana nabwo bugiye gupfa. Sinzi ko yashobora kugira aho ahera avuga ngo aba bana bazabaho.
Jean-Claude Hodari twumva mu kiganiro, abo ni bo batumire uyu munsi mu kiganiro cyanyu muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika. mbanje kuramutsa bakimire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kuri kirijwe rya Amerika huri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi tsakumi
nongeye kubaha ikaze kuri radio ijwi rya Amerika hanyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi mu Rwanda muri 73 bamwe mu bayobozi bakuru bari muri leta ya Gerigori Kayibanda bakomoka muri prefetura imwe hafi ya bose bafungiwe kuri imiryango yabo bamwe bajya mu Cyangugu abandi ku Gikongoro nyuma bihinduka nk'ibwirizwa ry'uko bagomba kujyanwa ku Gisenyi no mu Ruhengeri harabajyanwaga ku Gisenyi bakabarizwayo bakafungirwa igihe gito nyuma bakazanwa muri gereza ya Ruhengeri aho benshi muri bo baguye reka tunyarukire muri leta ya Colorado muri leta zunze ubumwe za Amerika niho twasanze Anthony Muganga yakoraga muri presidency aho yabonye akaza akiri muto kuko yafashwe afite imyaka 22 yafungiwe ku Gisenyi no mu Ruhengeri kubera impamvu z'umutekano we ijwi twarihinduyeho gato reka tumwumve
aje makipe abiri twese hafungiye mu makipe ya mbere irimo abaminisitiri nyine n'abari abasirikare mero mu gihe nahavuye mbasize bari mu kaga batabanjyana Gisenyi none nafunguriwe
mbwira abo mwari mufunganywe mu Ruhengeri kugira bashobore kugira amazina mu Ruhengeri mbwira amazina yabo hasize
ndavuga Bizimana wari kapiteni Minisitiri Bera Jeunesse ari kure eri wari sekretari jenerali muri perezidansi hari Kipwa Godefroi wari shefu wa sekretari muri perezidansi hari Gasamuniga Kanana Minadabo hari Bizindoriwe hari Munyaneza
ushobora kukubwira amazina ukajya umbwira aho bari bari
yee ngabwira be
ninkubwira izina ry'umbwira uti Gisenyi cyangwa Ruhengeri uwo utazi ibyo tubasimuze mbo twatangiye Munyaneza Augustin
kwari kumwe
Ruhengeri
Bizimana Andre
Ruhengeri
Harerimana Gaspar Nyiribakwe Godefroi
kwari kumwe
Minani Frodoire
kwari kumwe
Nzana na Fidele
oya
Kabiruka Emmanuel
kwari kumwe
Ndahayo Claver
Ndahayo oya
Mbarubuke Yatanaje
kwari kumwe
Niyonzima Maximilien
kwari kumwe
Ntari kure Eli
kwari kumwe
Hodadi Alipe
kwari kumwe
Kanani Aminadab
Aminadab kwari kumwe
Munyandamutsa Philippe
oya
Gakire Jean
Gakire
yapfiriye ku Mukamira
sinzi ahantu yapfiriye kuko bari batu bari tuzifite amaso amaso ari mu gitambaro amaboko n'amaguru umugozi ziritse ku modoka ntabwo rero wamenye nyine kandi hari n'injoro nyine hari n'injoro
Kalisa Narcisse
kwari kumwe mu Ruhengeri
Ndandadi Gaspard
kwari kumwe
Muvuna Nkiko Gerard Misago Mathias
kwari kumwe
Shumbusho François
kwari kumwe
Ugira Shebuja Jean-Éric Bizindori Louis
kwari kumwe
Mivumbi Damien Ndahimana Stanislas Nyamwasa Galikan
tujye Gisenyi no batujyanye gushoboka
Unyamwasa
abanje kumukoresha no batujyanye Gisenyi
twagira Yezu Aloise Zihinjishi Oscar niyo yita Dominique Bisabo Aloise Habimana Mathias oya no musirikare Habimana Mathias na Habimana Sylvie Muganifura Afias Ntirushwa Siridion Nubahimfura Charles Nyabuhene Fidèle Ndutiye Justin Mhorani Prosper Turatsinze Désiré Ntaganzwa Alexandre Kabarenzi Agnès Kanakuze Omar Gasamuniga Melchior Kabandana Pierre Celestin Sebagabo Athanase Twagira Yezu Epimac Musabe Jules Simon Bizimana Isaïe Semanyenzi Alfred Twagirimana Boniface Vitsinduka
Alphonse
Mbaraga Augustin Ndakibuka Godefroi Nibizi Canisius Nkurunziza Cyprien nsanzi shuri David abo nabo nshoboye kumenya 55 abo ngabo wambiye mwari kumwe mu Ruhengeri abo wasanze ku Gisenyi si gusa abandi
atubanye mu Ruhengeri atubanye Gisenyi batufungira kuri station judiciaire none ko akanye yenda bazana nabandi nyine muri ko dukasha twabo tero gatware tresebe niko zabere n'ubwo bigisenge niko bazikoreshaga butwa kapiteni Mutabazi na Burasa ariko izo ntaratware nyine usibye yewe yenda sinzi niba ariko nayo nkiri umwana yego ndatinya 22 abandi nyine babazirikaga amaboko mu nkokora ari ubwo inkokora babazirikaga amaboko bakanyuza ku mashanyarazi kuko namo bose bari bafite ibikomere by'ayo mashanyarazi nyine ari inkovu ariko dukubitwa ariko bagiye dukubitwa kurenda tugiswe nenda tugera inkovu kurenda tugera mu Ruhengeri njye kubwira Gakire twavuye mu Ruhengeri twese twarafashwe no ku Gisenyi tujya mu Ruhengeri twarafashwe n'indwara y'urwo basamiri barwara bita
beriberi ndayumva
noneho nyine beriberi iragufata nyine amaboko n'amaguru byose bikihina ntubashe no kongera kugenda ubwo rero Gakire bamusohoye mu nzu ukumva arungurukiraga i Gisenyi amusohora mu nzu amusohoye mu nzu anaga kugenda barakubita nyine kubita barakubita kubera izuba nyine aragenda izuba mu modoka noneho rero kubera ko we ngo nta mbaraga yagifite yicara mu modoka ariko hari igipine cy'imodoka agenda kubita mu mutwe no kugenda kubita mu mutwe nyine barayafite aravuga ngo ubwo twarumvaga nyine bavuga ngo ubu ngubu banza yapfuye abandi bakora ngo shagwanze cyapfuye ko ngo c'est un travail de moins
ubwo muragenda mujya mu Ruhengeri babashyira muri gereza rero
bashyira muri gereza ariko ubwo ariko nasimbutse gato ubwo ntagiye nafashwe ariko bamazanira komvukasiyo ngo nzaze kwitaba njya kwitaba rero ngiye kwitaba nirwa mpagaze aho ngaho bigejeje nko mu masaha atatu ngira ngo cyangwa saa yine bahuse mu modoka turagenda ubwo gihe bafata abahise banjye na Rizo Sandra amara icyumweru hamaze icyumweru nibwo batuyemo batujyana i Gisenyi tugenda mu modoka ya Gisenyi tagiye ari ebyiri twabanje kunyura kwa Habyarimana sinzi icyo masaha amategeko bari bagiye kubaza ntibari
mwanyuze kwa Habyarimana
bagiye batumiza
donc twe twarabanyururu yewe na ndakebuka Godfrey Froid bari secrétaire de présidence usanga ari JP hari badushira mu JP noneho ari JP eri twaye hari kure na Mercury ari sinzi tamugaza makuru muri présidence turagenda tujye aho kugira ngo bahite batujyana kuri prison bizi bagiye mu gasinda ne mu gasinda aho Habyarimana yarasubira mu modoka tangije tuvalima barangije baragenda kuri pasike mu modoka barangije batugarura nyine bahita badusya
duhagarare gatoya mugeze mu gasiza kwa Habyarimana mwagumye mu modoka mu majipe bajyayo kumureba baragaruka muragenda mwavuye mu modoka
binjiramo binjirayo twebwe dusigara barangije nyine barangije baragaruka
none uko mwarebaga mwabonaga ko Habyarimana hari cyangwa ntiyari ahari
nta kintu cyagaragaraga ariko hari cyangwa adahari kugenda gushobora ko hari n'amagiye bagiye kubaza
cyane cyane ko mwari kumwe n'abantu bakomeye nka ntari kure mu ntare bye nize yasanga mwese mwakuraga muri presidence
kuko batigenye turi bane twakuraga muri presidence
ubwo mvuye kwa Habyarimana mwagiye hehe hari abantu babarikiwe ku Gisenyi mbere y'uko mujya mu Ruhengeri mugeze mu Ruhengeri hari abantu mbere y'uko bagufungura hari abantu bapfuye wamenye
ubu ngubu ko kubera ko twagezeyo turwaye izo beriberi batuzanye mu dogiteri nawe nubwo yahageze mu masaha 12 akakibona atwandikira ibiryo bazanye ibiryo bifite imboga kandi noneho akazana ibiryo byinshi nubwo baduhaye amashu n'ibyimbo birimo amashu nubwo baduhaye n'imiti yagiye za vitamine urebye
uwo mudogiteri uwakubwira izina wamwibuka
Dr.
Hakizimana Cyprianne
niwe
waje kubandikira ibiryo muvuye ku Gisenyi muje mu Ruhengeri
rwose
uko wamubonaga icyo gihe wabonaga ari umuntu ufite impuhwe cyangwa se wabonaga ari nk'umuntu abasirikare bazanye bati ngwino dufashe akazi nicyo nshaka kumenya
wabonaga rwose afite impuhwe rwose
abitaho arabavura murakira
turakira rwose maze koroherwa rero hari direktori w'ikoganirande bashuwashe baramukura bazana isimba kitwa Sembagare 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 yari igikoko kibi cyane ahageze agatase k'ibishyimbo agatase k'ibishyimbo no kuyaduhaga cyumwe amezi angahe agera kuri atandatu n'amazi noneho ubwo Sembagare aza kuzana afite inyundo yarimye amazi mbese yahereye kuri Bizimana akubita inyundo uwo ngubu yari n'amazi akubita inyundo ava ajya kuri Munyaneza ngira ngo no kuri Kanani ngira ngo
aba akubita inyundo arabica
ubwo rero nyine uwo ngubu afunguwe nyuma niwe abimbwira ko jyewe tumaze gukatirwa baduha amezi 12 bahise batujyana Gisenyi kujya gufungurwa niho nafunguriwe.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Mwumvise ko mu bambere bapfuye harimo Capitaine André Bizimana, Augustin Munyaneza na Aminadab Kanani. Muri aka kanya turakira umuhungu wa Kanani, Michel Shumbusho, wafunganywe na nyina afite amezi abiri gusa, afungirwa mu Ruhengeri mu gihe se nawe yarahafungiwe. Ikazi ku Ijwi rya Amerika. Muri kano kanya tuvuga umubyeyi wawe, nagira ngo ubanze wibutse abatwumva uko yafashwe, aho yafatiwe n'aho yafungiwe.
Umubyeyi wanjye yarayuwe mu Ruhango, hanyuma yaje gufatwa ku itariki 9 z'ukwezi kwa 8 muri 2023 mu Kemera, afatwa bari bagose inzungu kuva mu masaha ya saa 9 ndetse yijyanirwa nari izindubwe mu modoka y'ijipe, nta nubwo bamuhaye akanya ko kwambara uko amakubitwa yahawe n'umubyeyi wacu akiriho ndavuga mu mbyara, bamuhaye n'akanya ko kwambara agiye yambaye amapijama ndetse bamukandagiye ni nari izindubwe bamwijyaniye rwose.
Hanyuma amujyanye yamujyanye he, mwamenya aho yafungiwe?
Twamenye yuko bahise bamujyana mu Ruhengeri, muri gereza ya Ruhengeri yari ise spesiyali niho yafungiwe kimwe n'abandi banyapolitike b'icyo gihe.
Hari igihe cyageze haba urubanza baraburanishwa, hari ikintu mwigeze mumenya kwiburanishwa ry'urwo rubanza n'icyo baregwaga?
Hari urakoze cyane, hari ikintu ngira ngo Habyarimana na bariya badusi kamarade be bakoze, niba warabonye yuko gufunga abantu batazigera abona uko bamusobanura wenda mu rwego mpuzamahanga simbizi bakora ikintu kimeze nk'ikinamico bashyiraho ikintu bitaga kuru marsiyali. Iyo kuru marsiyali rero ababyeyi bamwe bayiciyemo, ariko mu bayiciyemo mbere nyine bumva arabo batatu barimo papa, Imana n'uwo mubyeyi wundi. Ubwo habayeho kuburana bigeze igihe cyo kubaza papa, arababwira arasobanura yuko mu byo babarega bose yaba ari we nibo bari kumwe, ntabwo bose nta bimenyetso bipepepiki bifitiye na bikeya bigaragara, ntabwo mushaka kuzatumenya amaraso gusa. Icyo gihe rero kuri Martial yari iyobowe na Majoro Bitura Bonavampire, niwe wari washinzwe kuyobora urwo rukiko bari bashyizeho. Papa amaze kubaza gutyo Bitura aramusubiza ngo yakanani wiha amaraso yawe ntabwo tuzayamena, ahubwo we tuzayabikira mu kibindi. Ni urubanza rwabaga rutari mu muhezo, ni urubanza rwabaga abaturage bose barukurikiye. Ni uko byagenze hanyuma nyine byakurikiyeho nk'uko byakekaga byaje kunyuma mu mirenge, baje kubica kandi babica rwose.
Mwamenye itariki biciweho?
Papa ari mu bantu ba mbere bishwe, ariko we yapfuye itariki ni z'ukwezi kwa 7/25 ajyanye n'abo babiri bombi bandi wavuze gutangira, ngira ngo babanje kubicuruza cyane kuko par exemple nka papa yamaze iminsi 24 atajya afungiye mu ahantu adashobora no kubasha kwicara akazutado cyane atagira n'idirishya.
Icyo nakubwira ni uko uwo Majoro Bonaventure Ntibitura Ijwi rya Amerika ryaramwandikiye ari mu gihugu kimwe icyo mu Burayi. Ijwi rya Amerika ryaramwandikiye rimusaba yuko yakwitabira kino kiganiro kugira ngo ashobore gusubiza ibibazo bimwe abantu benshi bibaza, cyane cyane byerekeranye n'urwo rubanza rwabaye rwaburanishijwemo abo banyapolitiki barimo umubyeyi wawe ndetse barimo na president Gregor Kayibanda Michel Shumbusho nagira ngo mbwire abumva ijwi irya Amerika uko mu gihe umubyeyi wawe yari muri gereza ya Ruhengeri afatwa nabi yicwa icyo gihe nawe wari muri iyo gereza uri umwana mutoya uri kumwe n'umubyeyi wawe nagira ngo ubwire abumva ijwi rya Amerika ukuntu wageze muri gereza uri gitambambuga ugerageze ndagutwara buhoro umbwire ibyo wumva ugende buhoro ukomere ari kubitubwire kugira ngo byumvikane
n'histoire ikomeye ariko ibaje nyine umva nari mfite amezi make ari mu mugongo hanyuma baza guhimba ngira ngo hari byinshi byifuzwaga umuryango wacu biranga mama birwanaho bibahunga ikorerwa muhimbira ubwinshi bwose ikomeye yari ikomeye kuri icyo gihe kandi kuyihimba bayihimbaga ntabwo ari abandi nabo barizi mbe n'abo bandi bose bashaka kumukuru bwa Habyarimana bafata ikintu nyine baragihimba cy'ikinamico urumva ko na mama akurikira papa nawe baramufunga bamufunga nyine mfite mu mugongo
muri gereza se mwabagaho mute warabyukaga mu gitondo ukiruka nkaho imbuga wakeneragamo ni iyihe
gikomeye kumva banari muto bikabije nagira nahise amezi ntakuremo umutwa ngira ngo mama amaze n'imyaka ibiri n'amezi make kumva nari gitambambuga ntabwo nari nzi aricyo ikintu nakubwira ni kimwe icyo umubyeyi yatubwiye yabashije ku ntabwo nawe agira ariyo yari atabarutse ibiri na cumi na karindwi
komera
icyo abashije kutubwira ni uburyo nyine njye nabayeho tukabanamo yarabimbwiye
sinkurushye ngo mbigusubizemo mbwira gusa niba wibuka ukuntu wavuye muri iyo gereza
kuko ntabwo mbwibuka urumva kubyibuka nibyo donc ni histoire
icyo bakubwiye
umuntu bitabije by'umubyeyi nyine wanjye mbwiye nuko igihe kimwe Habyarimana yaje gusura gereza ya Ruhengeri aje gusura gereza ya Ruhengeri nyine arasura abagabo igihe kirarangira aza no gusura uko babona bavuga ibyabo ni imbuga rero ngo arambona aranyishimira arabaza umwana n'uwande bamubwira ngo ni uwa madamu kanani arafunze se bati arafunze afungiye iki barajijinganya kubera ko nyine ugira ngo uhumva ntabwo bari kumwe icyo bahita bamubwira ako kanya ahita atubiza byose yarangije ahita abaza dosiye imuzanire kubasanga yifunga arafungiye ariko kuba yaragiye kumuroga n'ibintu yarasutse cyane kugira ngo uburyo umubyeyi mpungu umuturage kusimiza nta hantu bahurira byatikiye kumva ndahereza kuri uyu mwahinde umufungura akarangira aha ngaha ubwo ni uko ukuntu nyine marayika yamboneke kuva mbavuye aho ngaho na mubyeyi wanjye turataha dukomeza ubuzima yewe warafungiye
umubyeyi wawe yitabye Imana uvuye muri gereza utahanye n'undi mugeze mu rugo mwabayeho mute
tumaze gutaha birumvikana ko byari bigoye umubyeyi umupfakazi atangiye kurera abana wenyine ariko barabishoboye tubasha no kwiga tubasha kwiga ariko nabwo bigoranye twabashije kwiga bigoranye kubera yuko ntabwo twari twemerewe kubona amashuri mbonereho nyakubahwa Venuste Nshimiyimana umfashe nshimire eglise katolike n'abihaye Imana mu bigo bayoboraga babashije kudufasha kwiga mu buryo butari bworoshye kandi noneho nshimire n'abavandimwe n'inshuti bake cyane babashije bake cyane babashije kuzajya batugeraho bakadusura bari inshuti zacu kuko inyinshi zose inyinshi inshuti zakwerekaga ko ari inshuti abenshi bahise batangira kuzajya baduhunga batatwegera batwishisha rwose ntabwo urabizi mu kinyarwanda
Shumbusho nyuma y'imyaka 47 ijwi rya Amerika ritangira ku kwibutsa ibyo wanyuze muri mutoya ritangira kubivuga mbese ibyo utwumvise mu biganiro nk'ibi ngibi uwumva umeze ute Michel Shumbusho ndagushimiye cyane ku bwa kakanya wahaye ijwi rya Amerika
ndagushimiye cyane
nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
mukanya mwumvaga ukuntu Anthony Muganga yavugaga uko bajyanwe ku Gisenyi kubari mu mamodoka abiri yo mu bwoko bwa Jeep mu gucukumbura ijwi rya Amerika ryasanze ntari kure yaravuye koko I Kigali yicaye imbere mu modoka y'Jeep yari yicaye iruhande rwa Colonel Lizinde wari major icyo gihe ijwi rya Amerika ryashoboye kubona wahoze ari umukozi w'ibiro bikuru by'igihugu bishinzwe iperereza muri 73 twamubonye mu Bugereki yitwa Rudakubana Edouard nawe byabaye ngombwa ko duhindura ijwi rye aratubwira ko yari kumwe na Lizinde ajyanye iri ntari kure ku Gisenyi tumwumve wenda byumva
yamujyanye ku bitike yaje gahona n'imuhuriye nazo abone n'izwe mu dukwa isaye
Lizinde ubwe ni wamwivaniye Kigali amujyana ku Gisenyi
rwose asa kusa ibyo ndabyumva yari kije mu dukwa ari mu ndari ndari kure gaza bari kero wateza ku Gisenyi n'abari komanda w'Igisenyi ariko yapfuye marezuma
hanyuma se kubizi Lizinde uko abona gafata abantu bakunze kumuvuga cyane ko yagize uruhare mu kubafata no kubafata nabi ibyo nawe warabibonaga
ari abantu ntabanyuzwaga hariya umusatsi ngo abantu anjyare wenda
wabona nose umuntu wari maneko ntumenye ibyo muri maneko barimo bakora koko ntumenye ibyo Lizinde arimo akora none se kuvuga ngo byakorwaga n'abasirikare nkabambaza Serubuga Colonel Serubuga nkamubaza abantu bapfuye bafunzwe akambwira ngo ntabizi urumva umuntu wundi nzabibaza ndi
Ahora muy por ti, que yo no
Nukuvuga ko bose bahise batangira kubazwa n'abasirikare. Uya ndakumva kandi urakoze cyane nkabiriya byantari kure narimbikeneye cyane kugira ngo menye umuntu wavanye ntari kure ikigali amujyana ku Gisenyi byashimije yuko mbe yuko ari rizindi bamwijyaniye kandi ku
naho yamukuye icyo mvise ndakubesha kandi
ese bagenda se amujyana bagiye bicaranye mu ijipe ubona yambaye neza amujyanye cyangwa se yagiye yamwambitse amapingo?
Oya, amateru yari yambaye namba kandi aho akandi nene n'ibindi kubera ko yari yagiye anaganira n'abari kuri yagiye bari bagenda cyangwa bafite kandi
none uribuka nk'uko abivugaga rizindi na ntari kure bagenda baganira baseka bona nta kibazo bafite
rwose kandi ubwo ko ari ijambo yamubwiye ngo kandi ubwo bumesheri ngo ajya kubungiye kubu nawe ngiye kugufunga ariko umva ariko urumva ko nawe ari banya abandi bose ari baragiye
wamenya niba yaramujyanye agahita amugeza mu Ruhengeri cyangwa abanje kumujyana ku Gisenyi?
Yabanje kumujyana ku Gisenyi ariko we
ntabwo uzi niba yaramujyanye kwa komanda barihuta, ntabwo uzi niba yaramujyanye kuri station judiciaire.
Ariko efekera ko najye nawe kwa barihuta
Ndagushimiye cyane bwana Rudakubana Edouard kuba wemeye kuvugisha ijwi rya Amerika ukaduha buno buhamya bwiza nuje kugushimira. Mu biganiro biheruka hari abagiye batungwa agatoki kubera uruhare bakekwaho kuba baragize mu bwicanyi bwibasiye abanyapolitiki b'abanyagitarama. Mu mazina yakunze kugaruka harimo irya Colonel Theoneste Lizinde wayoboraga ibiro by'igihugu bishinzwe iperereza kubera ko atakiriho ngo yivugire. Muri bino biganiro tuzagenda twifashisha inyandiko yasize yanditse dufite, ariko kandi hari n'imfura ye Flavien Lizinde ekaze neza ku ijwi rya Amerika.
Ndabashubuje muraho mwese.
Umaze iminsi wumva ibiganiro by'ijwi rya Amerika, wumvise aho Colonel Serubuga wari wungirije umukuru wa Etat Major avuga ko abantu babuze bakwiye kubazwa Theoneste Lizinde. Wumvise Protez Igiranyirazo wahoze ayobora icyahoze ari Prefecture ya Ruhengeri nawe avuga ko umubyeyi wawe yabuzaga abaminisitiri bashinzwe ubutabera kwinjira muri gereza ngo bayisure. Wowe utekereza iki ku byavuzwe ku mubyeyi wawe?
Akenshi usanga ari ibinyoma kuko ni ibintu byateguwe nyuma y'ifatwa rye muri 1980. Kuko hari amatrakti yasohotse akigiwe n'amatrakti yanditswe na Birari yari guverineri w'abanki nkuru y'igihugu, ndetse na Rugira Imbabazi wari minisitiri wa finanse bari bamaze iminsi basohora amatrakti. Noneho gushaka kumwikiza baramufunga hamwe n'abantu bitaga ngo n'abashuti be, biganjemo abantu baturuka mu Bugoyi na bamwe mu baturuka muri Burera ndetse na za Gatonde n'abandi bandi benshi cyane baturuka muri Nduga n'ahandi handi, harimo n'abatutsi ndetse n'abadamu. Ibyo ngicyo kigiye rero kumufunga kugira ngo bigaragare, kugira ngo babone urwitwazo, kugira ngo bavuge ko impamvu bamufunze bavuze ko yari kudeta, ariko ntabwo byari byo, ntabwo yari kudeta. Ni paraporo y'ibyerekeye by'amatrakti yasohotse ndetse no mu mbanza zabaye byari bavugaga iby'amatrakti, ntabwo bigeze bavuga kudeta.
Ariko Flavien, turaza kugira mu kanya singuce mu ijambo, nagira ngo ngusabe gatoya nubishobora umbwire uko wakiriye nk'amagambo ya Colonel Serubuga uvuga ko abo bantu bafashwe bagomba kubazwa Colonel Lizinde, uwo ni papa wawe. Ibyo bavuga baramubeshyera?
Nabyumvise ibyo Colonel Serubuga yavuze ndetse na Zigira Nyirazo, cyane cyane abo ngabo mu nyandiko data yanditse arabashinja cyane. Ibyo bavuga usanga akenshi usanga bashaka gukomeza guhisha ukuri no gushaka kureba uwo babigerekaho, kuko data adahari baragerageza kubimugerekaho, ariko iyo muvuze inyandiko yasize ibatere ikibazo. Ugasanga ibyo bahakanaga ugasanga batangiye kugenda basa nk'ababyemera, ariko ibyo abo bagabo babiri bavuga ni ukugira ngo babyikize bazi ukuri. Nge nabasaba yuko bavugisha ukuri, igihe cyo muri za 1980 cyararenze, ubu turi mu myaka y'2020 bagomba kuvugisha ukuri. Ubwo nyine bamaze kumufunga, ubwo ababamaje cyane ngo bavuga ko ngo ari kudeta yari ngarukira intwari ndetse na fizi, abo ngabo nibo bamamaje bavuga ko ari kudeta, ariko ubundi bwo byari amatrakte y'abagabo babiri nize kuvuga haruguru Birara na Rugira Imbabazi.
Uwo mfizi uvuga ninde?
Mfizi kera yari umuyobozi mukuru wa Orenfor, donc niwe wategekaga Orenfor ndetse no muri La Releve niwe wandikagamo akavuga n'ibyerekeye uko imanza ziteye
ariko birumvikana yuko abyandika kubera yuko ari mu bantu babaga babikurikirana urwo rubanza rarukurikiranaga yabagahari
yabagahari ariko nyine ariko mu kwamamaza mu kubikengeza mu banyarwanda yavugaga ikintu kingenzi kugira ngo abaturage bayifate gutyo kuko nabwo bashobora kumubwira ngo baramushinja iby'amataragite we ubwe atanditse
ariko Flavien nagira ngo usobanurire abumva ijwi rya Amerika kubatubwiye ko habaye itegurwa rya kudeta ikaburizwamo mu bantu bari bari ku isonga ryayo hakaba hari umubyeyi wawe Konete Unestirize nde hari nabandi bahunze barimo ukonekanya we nabandi bafunzwe tubwire iyo kudeta nta mugambi wabayeho kuyitegura nicyo ushaka kuvuga ntabwo bisobanure neza
ntabwo ushaka gukora kudeta udafite ingabo udafite intwaro ntabwo bishoboka abantu bafunganye abantu baturuka mu bugoyi nkuko nabivuze harimo n'abasivile benshi baturuka muri Nduga harimo n'abadamu n'abatutsi ndetse isoko ya kudeta gute ukoresheje abasivile nabo ngabo abantu barenga hafi mirongo bagize kuri mirongo ine gutyo bazambwira abantu bafunze bari bafite za batayoni intwaro bazaberekana ntabwo ushobora gukora kudeta kudeta ntabwo ari igikinisho bo bivugiye ibintu babona ko abanyarwanda basinziriye iyi myaka tugezemo bagomba kuvugisha ukuri abantu ntabwo bagisinziriye bavugisha ukuri
iyo uvuga bavugisha ukuri urashaka kuvuga abande
cyane cyane nkazigira nyirazo na Colonel Seribuka abo ngabo nibo data ashinja cyane ku byabaye navuze yuko ko nzigira nyirazo yari prefe ku Kibuye abanyapolitike b'abanyagitara babatangira kubica muri za 1994 serivisi ya renseignement itangira kubishyira ahagaragara Perezida Habyarimana avuga yuko ibyo byahita bihagarira ko na serivisi de renseignement itagomba kongera kubyivangamo Perezida atumaho prefe zigira nyirazo ku Kibuye amuha mitasiyo ngo aze mu Ruhengeri kugira ngo akazi batangiye ashobora kukagenzura nta nkomyi
ibyo ngibyo bititwa gusebanya Flavien ubifite gihamya
ndetse n'umunyandiko ya data yanditse zigira nyirazo ntashobora kubihakana
iyo nyandiko nanjye ndayifite ariko se ibyo ngibyo ni ijambo rya kanaka ku ijambo rya kanaka none se ibyo ngibyo nibyo papa wavuga ariko nundi nawe yavuga ati ibyo ngibyo avuga ntabwo ari byo ubwo se
oya ibyo data yanditse yabyanditse zigira nyirazo na Seribuga n'abandi bose bari bahari bafite n'ububasha bwo kwisobanura kugeza ubu kuri itariki mvugira aho ngaha nta n'umwe uri uranyomoza kandi yuvuze iyo dokima ibatera ubwoba ikindi cyerekana yuko babifitemo uruhare ndagira ngo nibutse ko zigira nyirazo yabaye prefe yaje kuba prefe mu Ruhengeri muri 1974 abanyapolitiki bandi batangira kubica ahari zigira nyirazo kugira ngo ave ku mwanya wa prefe wa Ruhengeri muri nduva 1989 mbere yaho gato kugira ngo ave kuri uwo mwanya babanje kwiba amadosiye mu rukiko rwo mu Ruhengeri ibyo hari umuntu waje kubitumenyesha
abaye ibyo ariko ntago bazwi nta bihuriye se na zigira nyirazo
oya baratubwiye ko ari abantu bo mu butegetsi nyuma yaho gatoya urukiko bararutwitse amadosiye yose y'urukiko y'urubanza rwa data na bagenzi be rwabaye muri za 1981 n'urundi rubanza rwabaye muri 1985 aho bamushinja bashaka kumushyira ku mpfu z'abanyapolitike b'abanyagitara rwabaye muri 1985 izo zose ntabwo zahiye ntizanabonetse uretse ko muri urwo rukiko rushya hahiye amadosiye makeya cyane nge nibyo nshaka kuvuga
none izo zitahiye zagiye hehe
izo zitahiye barazerekanye n'iz'abantu basanzwe ariko nk'ibyerekeye abanyapolitike b'abanyagitarama cyangwa izi imanza za data izabaye muri 1981 ndetse n'izi z'abanyapolitiki bo muri 1983 zabaye muri 1985 zarabuze izanahiye ndetse zaranabuze uwatwitse wize izo nyandiko uwa natwitse n'urwo rukiko niwe wabibazwa niwe uzi aho kuri
wabumuzi watwitse urwo rukiko kuryo twazamushaka tukamubaza
wabaza nkazagira nyirazo niwari responsable muri
ariko zigira nyirazo yarashinzwe prefecture ntabwo yarashinzwe barutwitse
gutwika urukiko rwarahiye ntabwo urukiko rwitwitse rwaratwitswe n'umuntu
ntabwo ari igisida yabaye ni
nicyo bita mu gifaransa acte criminel donc wabikoze afite ibyo yaragamije nibavugisha ukuri igihe cyarahise ntagari umwanya wo gupfukirana ibintu
Flavien Lizinde ndagushimye cyane kubwa aka kanya wahaye ijwi rya Amerika kandi igihe cyose uzabishakira ukumva hari ikintu wakungura abumva ijwi rya Amerika rwose uzaduhamagare tuzaguha ijambo
Washington ijwi rya Amerika
Mu kiganiro cyo ku cyumweru gishize mwumvise ubutumwa bwuje intimba ariko busharaze ineza bwa Madame Hodari na Bagwera Anyeshi yatubwiraga ukuntu yapfakaye afite imyaka 25 ariko akagira imbaraga n'ubutwari bwo kurera abana umugabo we yaramusigiye umwe yarafite imyaka 2 undi afite umwe undi ari mu nda bamwe mu bumva ijwi rya Amerika badusabye kubabwira uko abo bana bameze magingwa ya twashoboye kubona umwe muri bo Jean-Claude Hodari ni mpuguke mu by'amategeko ikaze ku ijwi rya Amerika
murakoze cyane ndabashimiye ijwi rya Amerika kuduha ikaze mboneyeho kandi kubashimira igihe cyose gishize muri ibi biganiro cyabaye igihe gikomeye cyane cy'icyunamo nk'umuntu abitega amatwi ntasinzire kubera ibirimo ariko ni icyunamo nabonye ko cyari ngombwa rero nta kandi nta kundi ndabashimira rero rwose kandi iri kaze mu mpaye ku ijwi rya Amerika ndabishimye murakoze cyane
Jean-Claude Hodari natwe turagushimiye nibutse abatwumva mbwira abatwumva yuko muri 73 ari ufite umwaka umwe mukore imibare muraza kumva yuko Hodari ubu ngubu ari umugabo w'imyaka 48 unyemerere ngo usubize inyuma gato utujyane mu yunzwe aho wabyirukiye utubwire uko mwakuze
urakoze cyane mu yunzwe kuhababwira ndahababwira nk'uwahavukiye ntago twibonye ariho turi ntago twahageze bavuga aho twabaye ariko mu iyo myaka twarimo nta washoboraga kumenya ngo avuye i Kigali twakuze duhari rero dukura nk'abandi bana dukura ariko gusubona ko famiye yacu isa ni naho bayubaha kurusha izindi impamvu umuntu ayimenya akuze ariko twahabaye nk'abana bahavukira tugakina n'abandi byiza cyane rwose amabiye umupira uko tugenda dukura mbega muyunzwe kuyikubwira ni kugera turangiza primaire kuko icyo gihe cyose twabagaho neza nk'abana bo mu cyaro mu gukina mu kwiga ariko rero ukabona nanone abantu baradukunda iwacu habaga n'ibirori hakaba ibirori tukagira abantu duturanye babyinaga mu ntore za masango iwacu bakundaga kuhaza bakabyina twakuze muri ubwo buzima ubona bw'icyaro ariko bwiza kugera muri primaire tukiga abarimu badukunze nk'uko iwacu dukunzwe mu baturage badukunze tuba ba mbere twakuze mu buzima ubona bw'abana bavukiye mu cyaro ariko mu buzima rwose bwiza ari mu kwiga mu barimu ari abaturage ari mama kudukunda kudufasha bwari ubuzima nk'umwana bwiza kugenda kugera primaire zirangiye uretse wenda utuntu duto nyine umuntu yabonanaga mama twe twakuze neza ariko ku ruhande rwa mama byari ibindi
nibyo nari ngiye kukubaza tuganira yatubwiye yuko bamwirukanye ku kazi nyuma ya kudeta akaza kubaho aricyo nta kazi kugeza muri 79 ari nako abarera wenyine abajyana ku ishuri abavuza muri abana ibyo bintu iyo bitekereje ugasubiza amaso inyuma ubona izo mbaraga zikuragahe
imbaraga ze ni imbaraga Imana yamuhaye uretse ko nabonye n'abandi hari bari bazifite Imana nyine yuri mu byagugira uko ikukuramo twarinze dutangira nge natangiye mu mwaka wa mbere muri 79 ntago icyo kibazo nakibonaga ko yari afite akazi akagatakaza ariko hariho umutima ubona we udukorera udufasha utwitaho uturinda kubona ibibabaje imbaraga sinamenya ngo yazikuragahe ariko nawe nta mbaraga yarafite ni Imana imurinda kuko ndabyibuka turi abana bato ariho ikintu tutakwibagirwa twese iyo tukibukiranyije nta joro numva twabonye arara atarira amajoro turi bato iyo twibukiranyije hari igihe gike yaryamaga nyine agasinzira nkatwe ariko igihe kinini cyane twanamubazaga wenda kwa amateka niho hari ibintu bibona ko bimutusha cyane ni kurara kuryama bikaba ikibazo icyo kintu twari bazima ariko we ugira ngo ubuzima bwari bwashize ariko yarabwihanganiye icyabimushoboje nkeka ko ari Imana no kwihangana nta bindi
ubwo rero mujya kwiga mujya mu seminari ku bahungu umukobwa ajya nawe mu mashuri y'abakobwa muriga mugataha mu kiruhuko ntimufate rwa rupapuro rw'amanota ngo murwereke papa wanyu ntiyarahari ubwo mukaruhereza mama wanyu ukubyira kutagira umubyeyi udafite esukubyara ngo mukina mupira muri kumwe ngo agucyahe muri kumwe ngo akubwira tuzaba umugabo muri kumwe n'ubwo n'umubyeyi w'umugore abikubwira ariko gukura utari kumwe na papa wawe nkawe ubona byarakugizeho izihe ngaruka
kubivuga biragoye byagiye kwiga mamaho yarabyishimiraga muri secondaire no mu seminari turiyo ahubwo birote zacu ho zacaga muri paruwase ngira ngo sinzi niba n'ubu ariko bikigenda ugahura na padiri mukuru agiye kwiguha akagushima ukumva aragushimye nyine ariko yakubaje mwana waho dari ukumva akajugunyemo iyo birote rero ukayitahana ariko ukavuga uti uwo dari abantu bahora bavuga kuko bamuvugaga neza cyane abantu haba ku mashuri haba mu cyaro ako kantu urakazamo uwo bahora bavuga ntabwo nabyibajije kera cyane mvuga ngo ibi ngibi yarakwiye kuba bibona numvaga abo babibona bahagije abanyaha bari bahari ahubwo kumutekereza byaje nyuma cyane muri no minsi ya aho umuntu akuriye yatangiye kugira ama responsibility ukavuga uti burya wa muntu bavuga kuko aho duciye hose n'uyu munsi aho nciye abamuzi abo biganye uri mwene hodari ibyo rero bisubiza umuntu inyuma cyane noneho ugatekereza ariko ibi bintu aba bantu duhura ashimye igikorwa ahita ambaza ngo ndi mwene hodari hodari ubu birangiye cyane urabaza umutima ese ubu ajya gupfa yapfuye azi ko ubwo bwana nabwo bugiye gupfa ntanazi ko ubwo bwana bushobora gukura ngo sinzi aho yaheraga sinzi ko yashobora kugira aho ahera avuga ngo aba bana bazabaho uyu munsi rero njye nkaba ndi ku rwo ruhande rundi rwabayeho kandi ndi responsable w'ibintu byinshi avuga ubu ibi bintu atabonye ako icyo rero cyo ntigisibangana nticyambamo umuntu akibana ukavuga uti bya byose Imana yabibona izabimubwira icyo ni ikintu ni igikomere cyo kidashira kuko uravuga uti yagombye kuba ambona kwa kwiheba yapfanye kugashira
mu kanya navuganaga na Anthony Muganga ambwira ko yafungiwe mu Ruhengeri ari kumwe n'umubyeyi wawe Hodari Adip kuba wongiye kumva bivugwa ariko ukaba wanizera kuzamenyaho umubiri we washyizwe ibyo ngibyo hari icyo bikumarira mu kukubaka mu gihe tugerageza kumenya ukuri kubyabaye ku babyeyi banyu
yewe birakimaze birubaka umuntu ni cadre y'iki kiganiro muri rusange n'igihe cyose mumaze aba bose bavuga baranyubaka uwo rero aba yunganiye ibihari kuko kuva kera bajyaga bavuga nyine ko bafungiye mu Ruhengeri ayo makuru nyine ubwo abakuru babaga bayazi bije sinzi niba ni na brage naguha niba wenda kuko nje nigeze kujya mahugurwa hariya muri 2009 mu Ruhengeri mu gitondo ndabyuka njya muri sport ariko mbwira abantu ni twurire agasozi ka Nyamagumba nka sport twahuriye abantu bari muri sport ariko ari ni namashyamba hagiye hari mutuyira niba tukigi hari ubu twahuriye nka sport ariko nge yari sport itari sport uko nagenaga ndeba hirya no hina aho umuntu ashobora kubona ese hahajugunwa umuntu ese ndi guhiga ndi gushaka ngira ngo nanabe niba hari n'umusaza twakubitana waho mubaze ariko nkajya mbona abantu nyine binsore sore utabaza Nyamagumba ndaheba uretse ko nanageze hagati ngasanga harimo akabariyeri nanga kukomeza guhatiriza ariko urumva ayo matsiko umuntu aba afite iyo ugize amahirwe mu kiganiro nk'iki umuntu akayakumara kuko n'ubushize mu biganiro bishize bavugaga na ahitwa Kagohe niba ndivuze neza izina ryaho
nibyo
ibyo bigenda bizana umucyo mu makuru umuntu ashakisha ukumva bifite akamaro sinzi uko nakavuga reba nawe iki kiganiro cyose akamaro gifite ndi kukabonamo ni ibintu byiza abo bantu bakomeze bavuge abandi wenda bataravuga batufashe hari igihe bavuga ayo mazina ariko kavuga tese ko bavuze amazina menshi bavuze Nyamagumba bavuze Kagohe bavuze no mu Bugesera mu Bugesera hagiye nde Kagohe hagiye nde Nyamagumba hagiye icyo kikomeza umuntu ayumva akirwaye ariko naho bigeze ahangaha mu byukuri ni urwego rwiza harahagije
ariko kubyumva ntabwo bituma ugira umujinya ngo uvuge uti wababikoze nzajya kubashaka mbihimureho mbikoje kubera ko umubyeyi wawe ejo bundi avuga yarangije ku magambo yuje neza yuje urukundo nawe ni kubibona
yewe ariya magambo niyo twakuranye niyo twakuriye nibyo tubamo naho tuba ngira ngo ahari ntawe itanga uhamya nta nabi kwabo bantu ahagombaga kuba umujinya haragahinda cyane ubu nta umujinya se wawugira wagomba kugira ni kera tubyiruka uguretse n'icyo gihe se nyuma y'73 u Rwanda ugira ngo ntirwakomeje kugira ibyago nk'ibyo ubu nta mujinya ahari umujinya ubu haragahinda ariko nako karimo kugenda gashira kubera nka bene ibimwa mutumye abantu bavuga abantu batakibyihereranye ikibazo gusa iyo muri mwe ibiganiro ujya kumva babigizemo uruhare batinye kuvuga cyangwa avuganya akantu kipfunwe mburuko mfungura radio yanyu ngo mbabwire nti mureke kugira ipfunwe nta munabi twe dufite icyaduha ukuri kukabasohokamo nabo bakabohoka tukareba uko abantu ubwo twigisha u Rwanda kwihangana no kubohorana kuko nta mujinya kugira ni ugusonga abo bantu bacu twabuze nta n'uwashoboraga kuza simbona ko umujinya washobora kuvamo ntabwo umujinya ushobora gusimbura agahinda abantu bafite ariko kandi twaranakuze n'agahinda k'ikibundi ko nako kazashira niko mbibona
Jean Claude Hodari ndagushimiye cyane kubw'imbaraga wagize zo kuganiriza abumva Ijwi rya Amerika
murakoze cyane nanjye ndabashimiye
mu kiganiro cyacu gitaha muzumva icyo zigira nyirazo avuga ku magambo Flavien Lizinde amaze kuvuga muri iki kiganiro urukiko rudasanzwe rwaburanishije abanyapolitiki rwashyizweho rute kugira rwavuyeho ubutihuti tuzumva kandi abakoze ubushakashatsi kuri iki kibazo tumaze iminsi dusesengura ikiganiro cy'uyu munsi ni hano gihagarariye hamwe na Etienne Karekezi wagihagarariye mbashimiye mwese kuba mukurikira Ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana.